iyadoo ciidamada Mareykanka ay hadda ka baxeen dalka Niger, saraakiisha difaaca ayaa sheegaya in joogitaankooda galbeedka Afrika oo hoos uga dhacay 1000 askari oo u ahaa sanadkii hore xilligan oo kale, uuna hadda yahay wax ka yar 300 askari. Sareeyagaas Kenneth Eggman ayaa hoggaaminayay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka, kuwaasi oo gacan ka geysanayay ka hortagga ururada xagjirka rabshadaha wata ee gobolka Saaxil.
If there was one country that was most important on our ability to address the Hellion VO problems or the Stellion VO challenge,
haddii uu jiro dal ugu muhiimsanaa awooddeenna aan wax uga qabanayno dhibaatooyinka xagjirka ee gobolka Saaxil ama caqabadaha Saaxil, waa dalka Niger. Waa dib u dhac istaraatiiji ah oo ku saabsan sida mid kasta oo naga mid ah uu u wajahayo ujeedooyinka amni ee gobolka. Bill Rogio oo ah falanqeeye dhinaca militariga ayaa sheegay in argagixisada ba'an ee markii horeba ka jirtay galbeedka Afrika ay kasii darayso.
In some countries it's stunning. For instance, Burkina Faso.
Jihaadiyiinta ayaa horumar sameynaya. Waad ogtahay wadamada qaarkood waa mid la yaab leh. Tusaale ahaan, Burkina Faso waxaa la qiray in 400% dalka ay gacanta ugu jirto laanta Al-Qaacida ee halkaasi. Waxa uu sheegay in iyadoo uusan jirin saldhig weyn oo martigeliya ciidamada iyo diyaaradaha droniska ah, howlgallada ka hortagga argagixisada ee Mareykanka iyo Faransiiska ee galbeedka Afrika ay xaaladoodu adag tahay. Gobolku waxa uu noqday mid mugdi ah dhab ahaantii, iyadoo aysan jirin taageeradii ay reer galbeedku siin jireen ka hor intii aysan ciidamadu xukunka ka ridin dowladdii dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay. Niger waxa ay ku guuldaraysatay inay dib u riixdo muujadaha weerarada argagixisada ah ee sii kordhaya. Militariga Niger ayaa sheegay in weeraradii argagixiso ee horaantii December ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof oo ay ku jiraan caruur meel u dhow xadka Burkina Faso.
In Niger, violent extremist attacks have become more lethal. That's a fact since the
gudaha Niger, weerarada rabshadaha wata ee xagjirka ayaa noqday kuwo aad u daran. Taasi waa xaqiiqad jirta. Tan iyo afgembigii 26 Luulyo 2023, waxa ay heleen kheyraad aad u kooban iyo saaxiibo aad u yar, balse saraakiishu waxa ay sheegeen in ka bixitaanku aanu macnihiisu ahayn in militariga Mareykanku uu ka quustay galbeedka Afrika. Taa beddelkeeda waxa ay dib u qaabaynayaan dadaalkooda. General Michael Langley oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa VOA u sheegay bishii Oktoobar inuu doonayo in la dhiso xuduud cusub oo gacan ka geysata la dagaalanka khatarta argagixisada sii kordhaysa ee gobolka.
But we are engaging with coastal West Africa countries because as we look at the
waan ka soo baxnay Niger, laakiin waxaan la macaamilaynaa wadamada galbeedka Afrika ee xeebaha ah, sababtoo ah haddii aan eegno jihada ay u kala qaybsan tahay, waa gobollada waqooyiga ee Cote d'Ivoire, Ghana iyo Togo iyo Benin. Eggman ayaa sheegaya intaasi ay u baahan tahay hab ka duwankii hore.
If our presence in Niger allowed us to go inside out relative to the Sahelian based VO threat, we now have to revert to going outside in.
Haddii joogitaankeena Niger uu noo ogolaa inaan gudaha u galno marka loo eego khataraha rabshadaha argagixisada gobolka Saaxil, hadda waa inaan dibadda u baxnaa. Wadamada sida Cote d'Ivoire, Ghana, Benin iyo Chad, gelitaankeena iyo heerka ay rabaan inay nagula shuraakoobaan ayaa saameyn doonta sida aan uga howlgelayno. waxaana General Lanley uu sheegay in waqti ay qaadanayso wada xaajoodyada ay la yeelan doonaan dowladahaasi.
We're still in stages of defining what that host government at their higher levels of
weli waxaan ku jirnaa marxalada lagu qeexayo waxa dowladaha martida loo yahay u ah heerkooda sare ee waxa ay naga rabaan si aan u awoodno inaan dhammaystirno xalkaas oo loo dejiyo in si wax ku ool ah wax looga qabto argagixisada. iyadoo wada tashiyadu ay socdaan ayaa waxaa soo badanaya argagixisada hanjabaadaha ku haya dowladaha ay khubaradu sheegeen in dalalkooda ay ka saareen dalalkii awoodda u lahaa inay caawimaad siiyaan.